wa itse bona ba re ba ratang, ba re hetang. Modimo ba dilo re ba re hete to the point re bone gore ba fiki. Ene le rona, re fele pelo re tswetang. Wa itse jungila ra ba ditlaela. Ashem, re tshamekilwe. Re potsa go raratiwa. Gantsi no, ne re nyaditswe. Mara ntho e golo goreng, re phologile. Ene re tlo leboa Modimo. Wa itse batho ba bane ba ipoditse gore a never re phele ntle le bona. Ene success a hete ntle le bona. But then ka mogao wa Modimo a rapologa shona.